impamvu ndabariza abaturage kandi babyeyi bacu bari mu minembwe ndetse no misozi miremire yose ya Uvira na Fizi na Mwenga ni intambara imaze igihe. Intambara imaze imyaka hafi umunani. Yatangiye muri 2017 imitwe yitwaje intwaro y'amoko duturanye batangira gutera imihana yacu yose bayisenya batwika bica abantu ndetse banyaga inka zabo. Kugezaho abasore b'abanyamurenge bishyize hamwe kugira ngo bagerageze kudefanda ababyeyi babo kuko leta yarareberaga. Si ukurebera gusa, ibyo byose babikoraga ihari ireba. Noneho imyaka 7 irashize baradusenyeye, baratunyaze, baratwishe ariko ntibatumaze. Kandi abasore b'abanyamurenge bishyize hamwe bitwa Nibatwirwaneho baragerageza kurwanira ababyeyi babo na gakondo kugeza uyu munsi. Noneho leta imaze kubona ko abamayimayi mbese akazi yabahaye kabananiye, yahisemo kubyikorera. Ubu ibihari ubu ni uko leta ubwayo yahamagaje ingabo nyinshi zimwe zanyuze Ifizi zirazamuka misozi kwa Murima muri Mukoko zirarenga Minembwe, izindi zanyuze Uvira zamuka kuwa Munde n'uwagasinda zirenga ku Ndondo, nazo zirakomeza. Ubu zimwe ziri gukabara, izindi mu Mikarati, izindi mu Mikenge, nazo zitegereje ngo zigere aho mu Mikenge zisange izindi zihari, noneho bazaterere rimwe. Ibyo rero nibyo maze iminsi wumva mvuga mbwira leta ngo mu Minembwe nta ntambara ihari, nta rebellion, nta mutwe urwanya leta uhari. Iyo myaka 7 abo basore bamaze muri ariya mashyamba barwana n'abamayimayi gusa bababuza kwica ababyeyi babo no kubakura mu gihugu no kubanyaga ibyabo, ariko ntabwo barwanya leta. Nkabwira leta nti nindi ishaka kurwana, harahari intambara hariya haruguru yayinaniye, nigende ifate ziriya ntwaro zikomeye ikoresha mu Minembwe n'abariya abasirikare 1000 bagende bajye kurwana muri Minova n'ahandi muri Nord Kivu hari intambara, bareke bariya ababyeyi badafite icyo batwaye leta babarekera amahoro.
Ariko se Maitre Nyarugabo, hari abashobora kwibaza impamvu mwanga ko ingabo z'igihugu ziza gukora akazi ko kurinda ubwo umutekano w'abaturage ndetse bakaba banakuraho n'iyo mitwe nka Gumino cyangwa se Twirwaneho iri aho ngaho muri Minembwe. Hari n'abashobora kuvuga ko n'iyo mitwe nayo rimwe na rimwe igira uruhare mu guteza umutekano muke muri ako gace. Abavuga ko ari uruhare rwa leta rwo kurinda abaturage, bo mwababwira iki?
Ni uruhare rwa leta rwo kurinda abaturage, ariko leta yacu ntirinda abaturage, nimba irinda abandi abacu ntibarinda. Nicyo kibazo. Icya kabiri, ntabwo twigeze twanga ko ingabo za leta zirinda abaturage, zinakontorora akarere. N'ubu zirahari, n'ubu mu Minembwe kuri komune niho hari leta majoro ya brigade ya 21, Irundu imisozi yose y'Irundu iriho ingabo za leta, mu Mikenge hari ingabo za leta, mu Bijombo hari ingabo za leta, mu Rurambo hari ingabo za leta. Iyo misozi yose irimo ingabo za leta. Ntabwo twigeze twanga ko ingabo za leta zikora akazi kayo. Ikibazo ni uko izo ngabo zitagakora. Nicyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni uko noneho zitwaza ngo zirashaka kuvanaho imitwe yitwaje intwaro, uretse ko no muri iyo mitwe iyo bavuga Gumino, Gumino ikorana na leta. Uzabaze neza, Gumino uri kumwe na leta? Gumino uri kumwe n'abo bamayimayi? Icyo bashaka gusenya ni Twirwaneho.
Hanyuma Maitre Nyarugabo, hari n'abavuga ko ikibazo kiri hagati mu banyamurenge kuko musa nk'aho mwacitsemo ibice hagati y'abashyigikiye leta n'abadashyigikiye leta. Abo bo mubabwira iki?
Ababivuga ni duruwa zabo, ntabyera ngo de. Hari abanyamurenge kuko bashyigikiye leta, umunsi bazaduhagurukira nabo ntibazabasiga. Kuko mu byo tuzira, turazira uko dusa, turazira uko Imana yaturemye. Kuko nta kintu na kimwe twakoreye leta cyatuma iduhagurukira nka kuriya. Gitwacitsemo hari abantu kubera imirimo yabo, kubera shwa zabo nk'abayendigigi, ariko ubwoko burahagaze nibwo bwose byirwanaho. Niyo mpamvu n'ubu tukiriho ni uko ubwoko buri hamwe byirwanaho. Abantu bumva ko kwirwanaho atari byiza, abo nabo bafite uwanga ingabo ziba bafite izindi yishingikirije, abo nabo bafite izindi ngabo yishingikirije bahagazeho, ariko ntacyo zizabamariye. Umunsi tuzaba tutagifite gakondo, bariya bose babashekerera bakabereka ko ari abana beza bakunda igihugu, uwo munsi nabo bazabirukana nk'abandi bose. Kuko n'ubu uruvugiro nuko wakiri ili ya misozi, nuko wakiri gakondo, nuko wakiri ababyeyi. Kutabyu ubaha, nubuyowe bukomeye.
Metre Moise Nyarugabo, ndagushimiye cyane kubwa kanyu hajwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze namwe kuduha umwanya.